Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbibutse ko abari mu Rwanda mushobora kutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kubadukurikira kuri internet turi kuri www.radio.vowa.com. Mbibutsa ko abifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo batanga babitugezaho mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu, mukaduha nimero hanyuma tukabahamagara mukaba mwavugana n'abatumirwa bacu. Abantu barenga miliyoni 310 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi nk'uko tubikesha kaminuza John Hopkins yo mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamaze gupfa ni hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 nizo zimaze gutangwa. Ubwiyongere bw'abandura bwarushijeho kwiyongera kuva ubwo hagaragaye ubwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranyije yahawe izina rya Omicron mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko iyi virusi yandura cyane kandi mu buryo bwihuse ugereranije n'izindi zayibanjirije. Gusa uyu muryango kongeraho ko Omicron idafite ubukana bukabije bituma abantu benshi bayikira vuba. Hari kandi abahanga batangiye kuvuga ko kuba abantu benshi bamaze kuyandura bizafasha kubongerera ubwirinzi bw'umubiri ku buryo umubare w'abayandura mu minsi za ushobora kuzagabanuka cyane. Ibi n'ibindi turabiganiraho n'abahanga mu bijyanye n'iki kibazo. Kuri telefoni turi kumwe na Dr. Gasana. Dr. Gasana akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Dr. Janvier Gasana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Aho ngaho mu gihugu cya Kuwait ni amahoro?
Hano tumeze neza, uretse ko ubuzima nawo irimo kuzamuka.
Irimo irazamuka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko nko ku mugabane w'i Burayi bavuga ko mu minsi za icya kabiri cy'Uburayi cyo bwose bushobora kuba bwanduye iyo virusi ya corona. Duhereye kuri icyo kibazo no kuri iyo ngingo, wibaza ko igituma iyi Omicron yandura cyane ari iki, Dr. Janvier Gasana?
Yaterwa n'uko kuba yava kuri COVID-19 bigiye kuri COVID yabanje bigenda bihindagurika, noneho byageraho bigasa naho bicisha make, icyo gihe noneho bigakwira mu bantu bose nk'uko mbese virusi ya gripe imeze. Niko abantu bakeka kizamera kubera ukuntu igenda igabanyukana. Ni yakavuga bati ngo izagera aho imere nk'uko gripe meze nk'uko bizuba gurukirwa umwe mwaka ntawuzi ibintu byaba bikeneye ariko mu byukuri irebyi nibare n'ibyo ko bayimaze kuvuga ko abantu bayifatwa ariko bakanakira vuba naha muri igihugu cya Kuwait yatangaye ibintu n'imikino mishya wa sante yarafashwe neza akimara guhabwa uwo mwanya kandi yarabonye ibintu eshatu niko nanjye nazibonye ariko nyine ngo twabivuga ntabwo yagombye kujya mu bitaro nisangana ndetse iyo mikorone.
Hanyuma dokiteri gerageza ku bantu wenda batabisobanukiwe neza kuva coronavirus ivuka kugera aho tugeze kuri ubu bwoko bwa omicron, tunyuriremo muri make uko byagiye bihindagurika kugeza aho tugeze aho turi ubu ngubu mu magambo make cyane.
Ariko bagatsimbarara cyane kuri mu gutera ibyago nubwo bari bavuye kuri alfa bagera kuri beta bakurikiza ya gatatu none delta abayigira ibikuru nyinshi cyane yabonye ibintu byose byakoze kimwe n'ibara ho gitanga y'abantu bapfuye n'abarwaye delta rwose yarayakaka none hajya ntakomeza kuzizimbura zikiriwe n'ibintu byose bikurikiyeho kugeza igihe nagereye kuri ya mikoroni iyo nahagaze kuri mikoroni ho abahanga barimo kureba bati ibanga irimo kugenda igabanyukana kuko ndetse delta yariteye ubwoba barabaga bati ntihaze ikintu gifite delta bizagenda ni nibyo mu minsi ya mbere kuko mikoroni izo barabaga bati akatukara abana noneho ubu rero igeze kuri iyo viziti ya o iyo mikoroni yumva ko izo viziti zindi bagiye bakinira izo ntabwo zagize imitashye ziteye ubwoba
Hanyuma hari abakomeje kuvuga ko icyo kizere ahanini bagikura kuba abantu benshi baramaze gufata inkingo, ariko nanone hari benshi batarazifata cyane cyane bitewe n'uko ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane hanavuga nko ku mugabane wa Afrika bitarabona ubushobozi bwo kuba byatunga izi nkingo ku buryo bworoshye cyane. Abavuga ko idafite ubukana suko wenda umubare munini w'abarirwara bari baramaze gukingirwa
nikugaragura mbese nk'icyakingi ibyo wabuzize byose bihugu bimwe na bimwe bitarabona inkingo bihagije nabyo ni ibibazo kuko muri za mitashe twavugaga iyo imiri zikomeze ikazenguruka mu bantu batarakingiye nijya ijya n'ubukana mbese ntibyashobora gutuma igenda vuba niko twese twari kugira gutya ibibazo kawe bapfe icyo gihe yari guhagarara ko ntiyari kubona nibyo kwinjira ku muntu kuko isanzwe ifite oko sisitemu interi nyine idafite ingufu niyo kwinjiramo ikagira imbaraga noneho yakuvamo ikagira imbuto za mbaraga ikagera gutera ibibazo abo bandi bose bari bakiri iruhande bituma inkingo ubundi zagombye kuba zarayihagaritse rwose niyo ntibyashobotse ariko byagabanye ubukana kubera ko noneho igihe kigatera abantu igasanga abantu abayifashwe cyangwa babonye urukingo icyo gihe bigatuma ndetse ubwa bukana bwayo buba bukeye.
Hanyuma ku bantu bamwe barwanya inkingo usanga bakomeza kwibaza impamvu abantu bakingirwa, hari abamaze kubona doze eshatu nk'uko wabivuze tugitangira, ariko nanone bakongera bagafatwa na coronavirus. Abo bantu bagishidikanya kuri izi nkingo bo wababwira iki muganga Gasana?
Nababwira ko n'abo bose bafatwa barakingiwe ntabwo bajya mu bitaro ngo bakenere ko babaho umwuka cyangwa ngo banape. Urumva rero iyo wakingiwe urafatwa ariko ntupfa, ntinagaragurika mu bitaro, ntibishe ibitaro kuko ibitaro abaganga n'abaforomo ntibataye imitwe kubera uburyo abenshi baba bari muri ibyo bitaro ndetse n'abatakiriwe. urumva rero iyo wakingiye urayifatwa ukaba wanayitanga ariko rero ntakigutwara.
Ariko nanone muri iminsi nk'urugero hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga ko ibitaro byugarijwe n'umubare mwinshi w'abantu baza kwivuza ugasanga baramara umwanya munini cyane bategereje abaganga kuko ubundi ibitanda byagenewe abarwayi byose byuzuye. Icyo gihe abantu ntibakwibaza niba ibivugwa ko abantu bataremba cyane baremba.
Bidiye kubakana n'ibyo kugukomera kubyo umuntu yarazaga bakamushyana bomboni ya oxygene hanze mu modoka ye kera ko ntabwo yadora kubiza mu gihe nta mwanya wari ukiri ikirenge cy'ikintu giteye ibibazo abantu kubera ko ibitaro ntabwo bishobora kugenda biriya bihera bikurikije abantu barimo kwiza biba bifite ukuntu bingana noneho kubera ko turimo gufata abo bantu kandi barwaye ibindi byose barwaye hakazamo n'abaho covid ndetse ubushobozi bw'ibitaro buragabanuka abaganga ibice byabaye nkeya abakore n'uko ugasanga ndetse kurwara ndetse n'ukuraniza ibitaro ukuraniza abaganga ukuraniza abakore none ubu hari ibibazo abantu barwaye ibindi bintu bitari ibyo bya covid ndetse n'ikapasite y'ibibazo ibitaro byagendaga byiyongera n'abaganga bakiyongera n'abaforomo ariko ntibishoboka cyane cyane mu bihugu biteye imbere.
Muganga
Janvier byateye imbere bararenga ubushobozi bukababana buke.
Muganga Janvier Gasana ni umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Tukaba turimo kuganira ku kibazo cya COVID-19. Ni ikibazo gihangayikishije isi ndetse n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi, ndetse hari abari kuri telefoni bifuza kugira ibibazo babaza muganga Gasana. Reka mpere kuri Elias Ndayiragije, wiriwe neza?
Mwiriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Gitega mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Bo genda mfite utubazo dutatu nashaka kubaza uwo mutumire ariko mbanze ndamuramutsa.
Arakumva, gerageza ubihine.
Njye kuri ugakomere ko Gitega ndahaje nyine kuwatemberera.
Ikibazo cya mbere ni iki, iyi korona turumva iguma yihinduranya, uno munsi igahinduka n'ejo igahinduka naho igihe ugasanga yahindutse. Ubwo yaba ari indwara baba abasayentisite baba barakoreye muri laboratwari ubundi ntibitahurika ingene igenda irahindagura amazina.
Ikibazo cya kabiri,
none n'indi iri kwihinduranya uko mbega arahitanye na bijya by'ubwa mbere mu bijyanye no kwirinda mu kwikingira.
Icya gatatu, muganga Gasana, reka abibarize rimwe hanyuma umusubirize rimwe. Ndayiragije,
ikibazo kigira gatatu ni kijyanye n'iti nshanjo. Nkaho ngaho muri Amerika hari abantu benshi bicandagishije, nubwo ugiye kuraba nibo ba mbere bikirabangamira. Ugiye kuraba mu Bufaransa niho hari amategeko akarishe yo kwikingira ku ngufu, ariko ugiye kuraba ni nayo ibangamira cyane. None ubwo rucanco rwaba rumaze iki nimba koko aribo ba mbere itangira kubangamira? Ikibazo twanjye ni uko.
Urakoze cyane Elias Ndayiragije. Kubera ko mu Burundi dufite ikibazo cy'uko mutatwumva kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma babe bakugumishijeho wumve ibyo muganga gusubiza hanyuma dukomeze. Muganga Gasana, yego,
mu by'ukuri ntibishoboka rero, ariko urebye ukuntu ukurikije ukuntu bimeze tukaba tuzi na virusi itera gripe n'izindi virusi zose zaba yarize usanga zimeze kimwe rwose nta kuntu yaba yarakore muri iyo laboratwari uretse kunyuraga hari abantu babivuga ubikuri rwose bikeka ko yamubonye inyamaswa ikinjira mu bantu nk'uko izindi virusi nabo zagiye zibigenza mbere kubabona nta kintu kibitandukanya nayo n'izindi noneho icya kabiri wavuga ko ngo abantu babonye urukingo nyuma ko arimo gufatwa uzakurikiye ni imibare uzasanga atari bo barimo gupfa atari bo barimo gukenerwa ko babaho ogisijeni babaho umwuka mbese bararwara bakajya kujya mu bitaro ariko bakira vuba cyane ndetse abenshi ntabwo bajya mu bitaro iyo bakiriye ariko cyarakiriye ajya mu bitaro akaba yanapfa hanyuma ikanamugaragura bakaba bagomba kujya mu gushakira umwuka kugeza ubu ntabwo batwereka abantu bakingiye barimo gukenera umwuka cyangwa barimo gupfa ntibake cyane ndetse mu by'ukuri niba hari abahari n'abandi bituma rero ikintu iziko ki reka mbe mbifashe kuko izi neza ko ntazapfa ku indwara itazangaragira mugiye mu bitaro cyangwa mu nyine y'umwuka kuko abantu bose bigaragara nk'uko nta kintu bafite n'ibiri kirimo kubafasha kugira ngo kijyanye ibirusi bihinduye ukundi.
Hanyuma icya nyuma yabajije ko iyi virusi ikomeje kwihinduranya ubwo amaherezo n'ayahe bizarangira gute?
Dukurikije virusi zagiye zibaho mu gihe cyashize ikomeza gutya noneho ikazageraho bwa bukana bugashira ariko hagati aho ngaho niho abantu bafashe mwakiriye nabo baba bafite ingufu ziyirwanya noneho ikagira ingufu nkeya ikagira ingaruka ikaza niko tugira gripe nyine mu gihe atajya gukonja ariko rero ugasanga umuntu usanzwe afite ubuzima bwiza nta kintu utwara ariko nk'abasanzwe ugasanga rimwe na rimwe bakenera inkingo kugira ngo bitabahitana bigeraho ndetse abantu bakayimenyera bakabana nayo turimo rero turakeka ko mu kanya ariko bizagenda tukabana nayo bikamenya ukuntu niba tugomba kugira inkingo ntawe uzi umubare wazo cyangwa se waba umeze neza ukaba utakenera inkingo nk'inkingo za gripe ntabwo abantu b'abasore ndetse bagifite ubuzima bwiza ntabwo bayikeneye bikenerwa n'abantu bashaka ko bafite ibindi bibazo by'ubuzima.
Urakoze cyane muganga Gasana Elias Ndayiragije, nawe ndagushimiye cyane udusuhuriza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika igitega mu gihugu cy'u Burundi.
Nanjye ndagushimiye cyane murakana
Radio Ijwi ry'Amerika. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika, Pasiki Zigenza, wiriwe neza. Kizigenza, uranyuva?
Ndabumva neza.
Uri hehe?
Nk'uko mubivuze ni kwa muzima Pasike, ndi Kigali.
Yego, ikibazo cyawe?
Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza dogiteri. Hanyuma icya mbere nagira ngo mubaze ko korona bigaragara ko yagaragaye kera yaba yaravumbuye mu wuhe mwaka. Ikindi cya kabiri ko batubwira ko ziriya nkingo badutera ziva muri iyo korona virusi ni gute babona utwo dukoko tuvuyemo ziriya nkingo zose zigakwira isi yose bishoboka bite?
Inkingo ziva muri korona
umbwiye?
Gerageza ubaze neza icyo kibazo cyawe cya kabiri, Fasi.
Cya kabiri cya mbere ntakingize ngo cya kabiri.
Cya kabiri narimbagije ndi zino nkingo duterwa bavuga ko ngo ziba zarwemboro muri korona yabwo, ni gute haboneka udusimba tuvamo inkingo zose zikwiye isi yose?
Ibyo nari gusobanura rwose mu kanya. Hari ikindi kibazo ufite?
Mfite n'ikindi gitekerezo nshaka wenda kugira ngo ubuyobozi zino mu Rwanda batwunganire. Hari abantu benshi nzi batisingije ariko atari uko batabishaka, bo hari abantu usanga baba nko mu mujyi ku mpamvu runaka ariko ugasanga ntibagira ibyangombwa, bamwe barabikepaye se cyangwa abandi batarabifata, bakwije imyaka yo kwikingiza ariko ugasanga ntabwo bikingije, bakava kose se kibazo. Nasabaga Leta ko yareba ukundi kuntu yabigenza kugira ngo n'abo bantu badafite amarangamuntu babe bakwikingiza, bara n'impungenge abantu batari kuko ntacyo bitwaye natwe twarikingije kandi tubayeho neza.
Urakoze Pasi, icyo ni ikibazo nibaza ko kirenze muganga, ubwo tuzagerageza tubaze bagenzi bacu bakoreye Kigali kuba bakizamura ndetse abategetsi mu Rwanda bakaba bagira icyo bakivugaho, ariko muganga yasubiza bibiri bya mbere. Muganga Gasana,
ikibazo cya mbere wa corona, corona imaze igihe kirekire bayibonye mu nyamaswa ndetse kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, noneho ariko kugenda igenda ihinduka ku buryo bigeze kumva ibyo bita sars ndetse yabaye hariya mu Bushinwa, hariya mu gice cya Yemeni hamwe n'Ubushinwa, bigeze ngira nka hano muri Myanmar tumeze ko sars zari mu myaka yashize, ahari sars ya mbere n'iya kabiri. Iya covid rero nayo nka sars yari kiza ari izanye ubukana, nizo zari zibumvika ariko zagira zibukanaho zageze ariko ntizigeze zikwira nk'iriya covid rero ihuye nayo. Ariko byose wavuga ko mbese bikomoka muri famiye imwe, mbese muherekeje baziboneye muri bibiri bya magana atanu mirongo itandatu na gatanu bazibona mu nyamaswa n'abahanga bayibonye. Ariko uko igendi iteye imyaka igenda iza izizana indiki zirusha ibya mbere, nk'uko umuvurire twageze kuri iyi ngiyi ifite ubukana buteye ubwoba iratangira ikwiza isi yose, izo zindi zo ntabwo zari zakwiza isi yose. Iyo sars yageze hano muri Myanmar. Ku kibazo cya kabiri wari ubagize ngo
yakubazaga ibijyanye ko yumva ko inkingo za corona ahanini zikorwa bivuye,
urabona abantu bahanze kugira bigenda kubera tekinoloji nshya baragenda bakinga icyo bagenda bagita yemwe nyine iyo biri iyo nawe bakayifata bakagera muri laboratwari ku buryo iyo bakora vaksin iyo biri abavuga emarene yumve ndetse n'umuntu ukomoka hano muri Turikiya ya ruguru ariko akorera mu Budagi noneho nibwo yabwiraga Pfizer ngo bakorane ubwo Pfizer irangiye yo kubona donc bibasha gukora kugira ngo ibikoresho n'ibiyumva ko kompanyi farumasiyo zikomeye zifite ubwo bubasha ariko uwo muntu niwe ari kubyishoboye. Ubwo bushakashatsi bwakoze imyaka ine byose byose ariko iteka babukoreraga bagira ngo biriya bazita mRNA bavana muri biriya ariko bizakora kuri kanseri, noneho iyo ikoze ibyizihe abo babikoragaho umugore n'umugabo we baturike utiyamu kwagerageza akarere niba uburyo bushya twabonye bitagwanya kodi iyo babikora ubwo babanza gukora kese n'ibya laboratwari n'ubumenyi bwose.
Noneho kubera ko tekinoloji dufite ubu ngubu dushobora gukora kuzigira nyinshi mu kanya gatoya bitewe ndetse na tekinoloji icyo dufite. Ubu ukaba wabona izo biliyoni icyenda ebyiri yajya avuga biriya zigenda kugera kuri biliyoni ijana kubera ko ubundi ufite ububasha kumwe n'ibyo laboratwari niyo gufata akantu kamwe ukakavanamo byinshi cyane ni ngombwa gukoresha igiti na rero zenda buhoro nubwo akenshi izo farumasi kampani zo ziba zishaka amafaranga, noneho iyo atari minsi ibihugu biza ngo bihagiye ari nyinshi ziha abandi bose babikeneye ibituma abona bigenda buhoro, ariko ubundi ububasha bwo gukora byinshi bwo barabufite kubera iki iyo tekinoloji nshya ndetse ishobora kongera ndetse umubare wako bahereye kubera ko icyo bita genetic engineering nyine rero ukabona ndetse n'ibindi byinshi cyane.
Urakoze cyane muganga Gasana. Reka dufate n'undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Jean Christophe Manirambo na wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi imugwi.
Ahagana he?
Komine mugwi mu ntara y'Ibitoki.
Na mahoro.
Ariko na mahoro.
Ikibazo cyawe.
Kibazo fisi na kikise kwiri mpua kuchita cha coronavirus. Kwa tubona ini watu ingambazo kukwa nisho kiza ziri mumiche itandu kanya tuwafa tango kwa magafuka mungwa tango uka na maketi kachovoka. Halo?
Ndakumva komeza.
Ndakumva toki.
Nikute umuntu adashobora kwandura yambaye agafukamunwa mu gihe ari mu hantu hari cyokera cy'abantu benshi nko muri bisi mu masaha y'umura ukutuha urabona ko abashyushye rwose mu biri nshobora kokera na muntu agashobora kwandura bidaciye ku mazuru gaca mu mubiri.
Urakoze Imani Irambona, guma ku murongo dokotera gusubiza.
Ubushakashatsi bumaze iminsi bukorwa kimwe byazaje bimeze nk'ibyo tubona biza mu mwuka ndetse na politika cyangwa bimwe biyari bihinjeho mukundi yongitutiza ari nyoya noneho ikagenda mu mwuka yizimeza naho ku mubiri baza gusanga na bya bimwe kuvuga ngo zendeezi zinze kozaho ama ya imodoka zihira ndabona aho za televiziyo n'ubukabya mu by'ukuri ukunyaranwa ifata ama doko ama ikigo yose amaze gukorwa yerekana ko inyura mu mwuka ijya kuza mu zuru naho ngaho rwose kuko bifite ukuntu ingana ingana n'iyo dusanzwe duhumeka mu mwuka mu zuru n'ubuzima rero kugira ngo ikintu ku yindi ntabwo ntabayiga niko rero nyine wonyine rwose ndi ngubu imbere yanjye kujya bavuga byinshi babaye kwandura ku bundi buryo ariko ubu ngubu tuzi neza ko ni mu mwuka uri kumwe n'abantu mukaba muri ahantu n'ingenzi mugatsindana mutambaye udukingirizo ku mazuru aho ngaho nihita bifata hari hari etude yose gukorwa i Harvard ndetse n'umwe mu abanyeshuri bari ati dufite no kwitegura kurangiza yaje muri department undi mu hano muri college university yerekanaga abantu bicaye mu cyumba kitarimo umwuka mwiza none ugasanga bakakereka ibyo gifata kugira ngo icyaka bizaba abantu gifata cyangwa se mu gihe abantu bakaba bafata niba mwaje mu gice cyumba niba nta gikingi mufite mwaje mazi bityo rero kandi iyo turi mu mwuka ndetse ikindi kitwemeza ko ari byo mwuko mu ndege mugara afite sistemo ituma uwikwikira ndetse neza ku buryo wenda ugasiba hejuru ukagira mu mashini ziyitunganya uko yikongera ikagaruka abantu bafatirwa kovide mu ndege nireke cyane kora ko sisteme imeneye kandi ikerekana ko ari mu gihe ariko nk'abantu bari kuzakuru babona mu nyanja n'iki sisteme yawe ntabwo imeze neza n'igipimo kijya yinjira abantu benshi banduza kubera ko umwuka wawe uyibona utarangiye kuba wagenda nta cyuma wiyiye ngo ngo ushyire mu mwanda abantu bagiye guhumeka.
Hanyuma dokiteri mu minsi ishize ikigo gishinzwe kurwanya no kurinda indwara hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa CDC cyavuze ko cyatangiye gusaba abantu kugerageza kwambara udupfukamunwa tutari utw'imyenda kuko bavuga ko byoroshye cyane Omicron kuba yakwandura mu dupfukamunwa tudapfutse neza umunwa n'amazuru ndetse bakaba basaba abantu ahanini gukoresha turi abita N95 nk'abantu bakoresha utudupfukamunwa tw'imyenda muri iki gihe umuntu yababwira iki ahanini ukurikije ibyo CDC irimo kuvuga
ibivuze n'ibyo kubera ko nyine Omicron ifite ubukana bukabije bwo kuba yakwinjira muri izo masi kiraho z'imyenda none wagiye mwangifaze none ndagifaze cyakuzuga n'uko ituma mwego kera mwe cyagutinje na zagirishi tutakwije eshanu kuje cyakujya ariko mwe gutana gatanu kuba ko rwose ndetse ndutarambara n'abaganga iyo barimo kugira n'ibyo bamba ariko niyo wambaye ayindi gitambaro igabanya z'ibindi ntabwo kimwe no kuba nta kintu kimwe mu by'ukuri izo zironeti za N95 byaba ari gukora amahoro kubera ko icyo gihe ibiri ishuri ko mirongo icyenda n'eshanu zitazakwiza ariko rero niyo wambaye wenyine nk'agatambaro wenda mirongo itanu zatsindira iziri mirongo itanu ntizinjire urumva ko biterwa ndetse n'ukuntu bikurikira ibyo bishimwe n'ibizabihumeka ikirango rero nuko usanga izo N95 nk'uko abanyamerika barimo kuyivuga niyo babasha kuzikora bikaba byakwira hirya no hino byaba ari amahoro kubera ko byarwanye n'izindi zindi zizahura nazo mu myaka irindwi.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, turaganira na muganga Janvier Gasana, uyu akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Turimo kuvugana ku bijyanye na virusi ya corona, ingaruka zayo, ndetse n'ubu bwoko bushya bugenda bwihinduranya kuri iyi virusi, ndetse n'uko yugarije isi yose. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Jean Bosco ndayikengurukiye, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Sa?
Uri hehe? Jambo sikuranyu.
Ego ndagumva n'ikintu cy'arukombo.
Kibitoki cy'arugombo, ikibazo cyawe.
Hello?
Ikibazo cyawe.
Hello?
Uratwumva? Nibwo twumva, baza ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga hanyuma dukomeze.
Hello?
Ndibaza ko Jean Bosco ndayikengurukiye tutarimo kumwumva neza, ariko dufite Augustin Harumukiza, wiriwe neza?
Ane kuri Radio Voix d'Amérique.
Uri hehe?
Ndi mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mu gisagara cya Cape Town.
Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho ni naho havugwa ko Omicron yatangiye?
Yego cyane cyane rwose, ariko tubona abantu bisabateye ubwoba, imirimo irakogwa nk'uko bisanzwe.
Ikibazo cyawe rero?
Yego, nashaka kubabaza nimba koko tura twumva binugwanugwa ko covid 19 ko yoba yaratowe n'abantu. Nashaka kubaza mbega nibyo cyangwa sibyo? Nicyo kibazo mfite. Akandi kabazo nari mfise karakabazo nashaka kubaza, turamaze kubona izindi ndwara zitandukanye, haba nka sida, za diyabeti n'ibindi, ziba zifite ibintu bibitera, ariko kugera ubu iyi ndwara covid 19 ntituramenya impamvu ihari. Twashaka kubaza rero muganga, mbega covid 19 iterwa n'iki? Umuntu yokora iki kugira ngo iyo ndwara ntimufate nk'uko hasanzwe hariho izindi ndwara nka malariya? Murabona baradusaba kurara mu bitegetera kugira ngo tuyikingire, kuko murabona iterwa n'umuntu. None covid 19 nayo iterwa n'iki? Murakoze.
Urakoze cyane Augustin. Nawe kubera kutatwumva kuri FM, turagerageza tugugumishe kuri telefoni kugira ngo wumve ibisubizo bya muganga. Muganga Gasana,
hajyutse byavuze yavuga ko ngo yivirusi ya covid 19 yakorewe muri laboratwari, noneho abantu bakayimisha mu bantu. Ariko mu by'ukuri abantu bagiye babikurikiranira hafi basanga ahubwo aba mbere bafashwe babarikiye mu nyamaswa, kuko bari batangiye hariya mu Bushinwa yajya mu mashyamba bakajya gufatamo ibindi bashakamo inyamaswa wagira ngo barye babura inyama. Abambere bakurikiranwe basanzwe ariyo bagomba kuba barayimbaga. Ibyo muri laboratwari mu by'ukuri abantu bose bakurikiranye basanga
ntashingiro bifite ko berako hari virus nyinshi zimeze nk'uko nuko nize gutera mwa mbere sinzi niba wumvaga iyo virus yatangiye kuboneka yatoma mwaka w'1995 ariko ku myaka yagiye yiyongera bagiye yongera mu nyamaswa igihe cyose nta kuntu rero bari guhindura kandi tubona ahubwo yaragiye ishambitse kuri zose zagiye zirangiriza kugeza izindi ngufu nyinshi none iraza ikimerera nabi nayo ibyo uvuga ngo ukuntu ngo biterwa n'iki ntako gatsinda kakurya mu mibiri ndetse ntabwo ntako gatsinda kuva ku iki karagenda kakaramunga nuko ububasha wari utanze ufite wo kurwanya indwara none ndi kugitabanye ushobora gufata urugero rya sida sida nibyo ntabwo ntabwo ni kwica sida yagenda kugabanya ingufu z'umubiri wawe noneho izindi biri iruhande yari ahantu hari nka za ubucumba butera nka diyarege cyangwa n'ibiyitanye wari uri ahantu abantu bakunda kurwara indwara z'ibihaga cyangwa nka pneumonia n'ibiyitanye cyangwa se ukaba wagira kanseri ku ruhu kubera aho hantu ziri mu by'ukuri iyo yagize ingufu yo kugabanya ingufu zawe mbere wari usanzwe ufite ko dusa n'abafite abasirikare mu mubiri wacu waba birukanka mu kanya bafata ibyo bitugo byose byinshi bombi bakabyica ibyo bita isoni militeri umuntu yari afite noneho icyo ubwo bitugo gukora wagenda bukayirahira ariko wese bukayiteka imitwe n'imitima y'inkingo ziba zongera abo bakwita abasirikare bacu noneho igatangira kurwanya akinjiye ko bita akaribyo kwigisha kaba kabiri rero mu by'ukuri ntabwo bavuga ko kovide ari indwara runaka kuko igara imiti z'umubiri none ukaba warwariye ihaha warwariye umutima ndetse nta gice cy'umubiri kigeramo rero ntabwo bavuga ngo kovide ngo ni indwara y'ihaha kubera ko igera n'ahandi hose ikaba yagera no ndetse no mu mitima urabona nk'izo ndwara zose bavuga ko ziri za diyabete za malariya n'iki mu by'ukuri izakuvuga ati kino niyo cyariteye noneho iyo yinjirayo iragendekana mu mubiri ikamunga rwose bwa bubasha bwose wari ufite bituma ubona abantu b'abasore nyine badafite ibibazo na bisa mu buzima we ntabwo bagaragara cyane ariko umuntu nyine usanzwe rigenda ati ibyo byose yajyaga akoresha rigenda rigabanuka niba bikeya ikamugabanya
urakoze cyane muganga Janvier Gasana ngushimire cyane nawe Auguste mu mujyi wa Cape Town mu gihugu cya Afurika y'Epfo ugire umunsi mwiza Auguste arakoze radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Adolf Girani wiriwe neza
hello
Adolf uranyumva
ndakumva neza cyane
uri hehe
ndi muri Kenya mu mujyi wa Lodwar
Lodwar ni amahoro
turi amahoro cyane turashima
ni ikibazo cyawe
ni ikibazo nashaka kubaza ni uko ukuntu mbona baduhimiriza bicandagisha imicanto kandi abanumva n'uwanduye n'uwitandishije ayandura kandi akanduza simbona sindatahura neza kabisa numve impamvu umuntu yokwikingiza kandi numva atamumaro kandi ikindi kibazo cya kabiri nacyo ni ukuntu ikibazo cya kabiri ni ukuntu numva mu bihugu by'i Burayi bicandagisha icyanzu atari muri Afurika badicanga nashaka gusobanukirwa nyine impamvu basi itandukaniye yino
urakoze Adolf guma kuri telefoni muganga agusubize icyo kibazo muganga yari yagisubije kare ariko kubera ko uri muri Kenya wenda ntiwakurikiye tugitangira iki kiganiro muganga mu magambo make cyane
urebye urabona ukuntu uyu fata urabona iriya bakiteri badukoreye ntiyagendaga mu maraso noneho akenshi ntabwo
yenda ugire mu mazini cyangwa kuraho ibiri cyangwa kimwe gukora mu biri ariko niwe ngaho ngabwira ko abo basita cyangwa tuvuze imbere barwanya ibyo byose yabwirije yari yeza ngaho kubuye rimwe rimwe gukora ngo icyo bita oral vaccine muri afrika y'ishuri ugiye utangije urukingo rujya mu maraso hose ugatanga n'ubwo rujya hejuru mu mazuru izo oro vaccine uko biba byegereye amazuru uwo muntu yakingiye n'imbegera ahita ariko kubona ko mu mazuru aba yifite ahandi hose nta kibazo ayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy abantu bako iyo wakiriye urayifatwa ntabwo kugaragura ndumva tumukenera umwuka abatakiriye yabagaragura bakanapfa bagakena n'uko baha umwuka urumva rero ugomba kwiyumvisha ko ibyo bintu nidapfa kandi abenshi nibyo tuba turimo dushaka ko bidapfa urumva ko ibyo kuri
Icyakabiri yavuze ku bijyanye n'inkingo yavuze ko hari inkingo zitangwa ku Banyafurika ku bihugu bya Afurika no mu bihugu bikennye zitandukanye n'inkingo zitangwa mu bihugu byo mu burengerazuba cyangwa se mu bihugu bikize
ariko mu by'ukuri kugeza ikerekanye ko hari ingaruka zize ngire muri aho ngaho abo bayiteye mu gihugu gitera imbere mu by'ukuri ntabwo twagombye guhangayika cyane kubera ko naho ngaho mu Burayi bafata izo zindi z'ubundi bwoko hari abirenga ikamerera nabi kuko ntabwo abantu bose baba nka semakisiyo ntabwo bose bamererwa neza hari n'abake ngenda nkijyanye hari nabo yicanseti ariko ugasanga ari bake cyane ndetse ubagereranyije n'abo imezemo neza ituma badafatwa kugeza rero umuntu atarabona imibare yerekana ko iyo nkingo guhenze muri afurika wenda ziba zatera ibibazo birenge bisanzwe ndumva umuntu rwose atagombye kugira ikibazo kubera ko icyemezo byaratanzwe abahanga bari barabyize bavuga ko bemewe gukoreshwa naho ibyo ngibi yo kuvuga ngo biratandukanye akenshi biterwa n'ibikorwa by'imitungo ugasanga za make nyine bazikora bakaba bazohereza mu bindi bihugu niyo mu by'ukuri kubera ko zemewe n'inzego zibishinzwe ntabwo njyewe ntabwo bijya bimpangayika mbona
kuri icyo kibazo muganga hari uwitwa Kabanda John watwandikiye avuga ko ari Maputo mu gihugu cya Mozambique yavuze ko ashima ibiganiro tubagezaho ariko yasabaga ko twamubariza muganga kubera impamvu z'akazi ntabwo yashobora kuvuga kuri telefoni akavuga ko yakingiwe COVID-19 bamuha urukingo rwa Johnson & Johnson avuga ko amaze amezi atatu afite uburibwe mu kaboko bakingiyeho ku buryo yumva harimo umutsi cyangwa igice kidakora muri uku kuboko yagerageje gukoresha imyitozo ngororamubiri ntacyo bitanga akabaza uko ati akagira ati nabyifatamo nte
ngiye icyo ndimo kumubwira ni uko ntakomeza ndetse kujya ashaka uburyo yajyaga akoresha ibyo byinshi kubera ko bishobora kuzagira bigake kubera ko ntabwo buri wese ufite ikintu ntabwo ndetse tumera kuri twese kubera ko imibare yacu iratandukanye icyo rero ukora ni uko ukomeza ukajya ukora ku buryo wenda ugashaka ndetse kwigisha umubiri wawe kongera gusubira mu byo wakoraga n'ibyo yagiye kubyakora kugira ngo rebe ko imitwe yakongera kongera gusubirana amaze amezi atatu ndumva wenda nko mu mezi atandatu se cyangwa mu mezi icyenda cyangwa umwaka bishobora kuba bizaba byagiye kubera ko umubiri byafata ibyo kugira aho ngaho uhatunganye hamere neza ningeyaga byinyinge ntabwo harabe shuragira ingeyaga ndese yamaze gukinzwa ariko gatanga ibyo bakeye ituma rero ibintu bikomeza gatanga nuko rero bati niba ari munsi ya rimwe ku ijana kuba kuzuza ibibazo mirongo icyenda n'icyenda bameze neza reka bipfa ariko ikibazo kikaba kiriho wa wundi yapfusa ntazimwe ibibazo iteka biba bihari
urakoze cyane muganga. Wenda ikindi umuntu yakongeraho nuko aramutse abonye bidahinduka ashobora kwegera inzego z'ubuvuzi zikaba zamugira inama. Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite kandi na Gatendo Theogene wirwe neza. Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cya
kibazo mbaza muganga ni kijyanye n'izi nkingo inkingo ko nazo ubuvuzi batanga inkingo zitandukanye gusa nk'aho umuntu urabona tugeze ku rukingo rwa gatatu ubwo ndavuga inaha iwacu ariko mu gihe cyo ukabona izo baguteye ebyiri bagiye kugutera urwa gatatu rutari urwo baguteye nta ngaruka byagira kuvangavanga inkingo kuko abantu baratinye rwose.
Gatendo Theogene, ikibazo cyawe kirasobanutse?
Ndumva gisobanutse ariko bigoye kugira ngo urumva abashakashatsi nyine babikozeho ubushakashatsi ariko itera impungenge rwose umuntu ahubwo ati nabikingije ariko umwaka wari mu rukingo rumwe ntantera izo ziteganijwe ariko zibari rumwe nta kibazo ariko iyo usanze bagutera undi ugira impungenge
izo mpungenge
ibyo ndabyumva rwose aba ikibazo impungenge ariko kugeza ubungubu amayesida arabereka rwose ko nta kibazo n'igituma abamwe mu bahanga barimo kubwira abantu bati mugende mufate ubundi bwo.
Urakoze cyane Gatendo Theogene na muganga Janvier Gasana. Gatendo, reka tugusezere. Muganga Janvier Gasana, reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo uruhuke hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro.
Abantu nanu rukiru babyeyi muganire n'abana musubize ibibazo bibaza kuva rimwe bambere mushize uburere bwabo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema, aho turimo kuganira ku kibazo cy'indwara ya COVID-19 ndetse n'ingaruka imaze kugira ku isi, dore ko abantu barenga miliyoni 310 bamaze kuyandura, abarenga miliyoni 5 bakaba baritabye Imana bazize iyi ndwara. Hari byinshi rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika bibaza hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu twatumiye muganga Janvier Gasana, uyu akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait, kugira ngo adufashe gusubiza bimwe mu bibazo abakunzi bacu bakomeje kwibaza. Muganga Gasana, mukanya tuvugana n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo, yanyibukije amakuru maze iminsi nsoma, avuga ko uko iyi ndwara yandura abantu benshi bakayandura, bituma igabanuka mu gihugu runaka cyangwa se mu gace runaka, ku buryo muri iyi minsi bavuga ko umubare w'abandura iyi ndwara mu gihugu cya Afrika y'Epfo wagabanutse cyane, ndetse ibyo biranavugwa na hano muri leta ya New York, aho byari byazamutse cyane ariko ubu ngubu bikaba bigenda bigabanuka, ndetse hakaba abantu bavuga ko byaba byiza abantu benshi bayanduye kugira ngo ibe yarangira burundu cyangwa se igabanuke, ku buryo abantu batayandura cyane kuko benshi baba bamaze kugira ubwo bwirinzi mu mubiri. Ibyo wemeranya n'ababivuga?
Ibyo nibyo nabikurikiranye kuri abo bahanga bo muri Afurika babivugagaho. Mu by'ukuri nyine twahoze twahereho tuvuga ko kubera ko abantu benshi bakingiye abandi bakanayirwara, noneho iyo virusi yaza igasanga bafite ingufu kugenda bwa bukanya bwayo bugenda bugabanuka. Noneho ibite amarelo menshi ariko yageraho igasanga kiyata abantu irimo guhura nabo ubanza bakiriye ndetse bafite ingufu zihagije, none ingufu zikagenda zigabanuka ku buryo nitabashe kugira ibyo gukoraho ntabwo izabasha kwiha abandi. Ikintu bari genda igabanuka bitewe n'uko abenshi baba bafashwe kubera ko idafite ubukana bwinshi, noneho bakagira ibyo twita antibody and call, noneho ku buryo ndetse mu by'ukuri abo ntabwo bakomeza kuyitanga nk'uko ndetse bitangira na za mbere zabaga zimeze, noneho imibare iri kugenda igabanuka igabanuka. Ariko mu minsi ya mbere ho birumvikana ko ifite ingufu, ndetse n'inkuru ya virusi ya gripe nayo buryo yize nyine ifite ingufu nyinshi cyane yagira mu bantu benshi, nuko kubera ko yatubaye n'igihe igasanga irahuganya abantu babikuye cyangwa bafite ibindi bibazo by'ubuzima.
Hanyuma ikindi kibazo muganga, iyi ndwara icyaduka baravugaga ko umuntu wayirwaye aba afite ubwirinzi bushobora kumugeza nibura ku minsi ku mezi atandatu atongeye kurwara iyo ndwara. Kuri iyo mikro hari cyo ubushakashatsi bwari bwagaragaza?
Oya, kuri iyo mikro ni baracyategereje bareba ibyo bizafata, ariko kubera ko nyine izo ngufu zayo ibyo naziba nkeya, barimo barakeka ko bizahera kuri ayo mezi wenda cyangwa kizaba byagera ku icyenda, nibwo twagira nk'amahirwe kugera kuri 12 bikamera nka na virusi ya gripe.
Urakoze cyane muganga. Reka mfate abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika babiri, hanyuma dusoze ikiganiro. Inosa, wiriwe neza?
Samiriwe.
Uri hehe?
Ndi magaze muri Kenya.
Ikibazo cyawe magambo make cyane. Ikibazo cyawe Inosa.
Mbona hari abo bakemera ngo kurongora cyane, mbona ba ari karose cyangwa igari zindi ndwara bamwe kayiko omanza gakira kugira ngo muri cyanjye kwa coronavirus.
Ego, ikibazo?
Nanda ukambirikira ku mubiri umuntu abayitege ucanjo meze gute yandise ikibazo
ndabyo muganga ngira arimo aragerageza kubaza niba hari ingaruka umuntu utwite cyangwa se ufite indwara runaka ashobora kugira igihe yikingije kandi kenshi bamugira inama ko abanza agakira izo ndwara cyangwa se akaba yarangiza konsa kugira ngo abe yakingirwa
urakoze
reka dufate wa nyuma kudra wirwe
yirewe
uri he
ndi mu Rumonge
ikibazo cyawe
Jensu utubado tubiri
nyarutsa
nashaka kubaje muhinga wacu kibazo cha mbere bitungi kikugira batore batore ayo mavaria urabona nk'ikibazo cha mbere nari mfise umuntu yoba yaratuye umugera wa corona bikitwa izina corona iyo wabisungi kidavuye hama ikigira kabiri nico cyo kuri omicron nacho nyene cyavuye kugira bamenye ni corona mu bwoko buyi ni nayo ni omicron bita kuke hama ikibazo cha kabiri twebwe abantu bo muri East Africa kuki itadukarira cyane gusumba abantu bo muri Afrika y'amajyaruguru hagati y'uburo hiyo gusumba Burayi twebwe byo bita kuke
urakoze kudra muganga nagusaba ko ubisubiza mu magambo make cyane kuko isaha igeze tureta dusoza ikiganiro mu magambo make cyane tunasoza
yamugaga ko ngo corona ukuntu imeze n'ubukuri nawe yamugaga ko yagiye itanga n'abakoresha ibintu byo muri alfabe ariko yagira ingufu yagera nko kuri delta bakayita delta yego njye hagati zose bazi ufite ingufu nke n'ibindi ngo bagitinda kuko ntabwo bitwara abantu noneho barakomeza bagenda kugera kuri ubu iriya omicron uburyo tugezeho ndetse gikeka ko wenda cyangwa gusimbira aha ngaha ntabwo kizarangira kabe byose ni abahanga bagerereye mu gutanga amazina nyayo ngayo niyo baduhaye ndetse ayo mazina nibyo ibintu bizajya byihinda bihinda ukuntu ikibazo cya kabiri yari abagize ngo
yabazaga impamvu idakarira abatuye muri Afrika y'Uburasirazuba ariko araza kutubabarira ntago tubonye umwanya wo gusubiza icyo kibazo ibi ni ibiganiro tuzakomeza kubagezaho mu biganiro byacu bitaha kuko ni ikibazo cyugarije isi ariko nagira ngo nshimire cyane muganga Janvier Gasana kubw'umwanya waduhaye kugira ngo tuganire muganga wakoze cyane nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana.